Marvin Music. Them call me the bad producer, cause we are better than bird.
Fire. Kwa sababu isa donjo itabidi umedanga. Kila ngato miela miela, ay 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 ay. Ni pesa tuko nao, waremba tuko nayo. Eregi mokoso, lozo bitch.
Songa songa kama uko nane, dunda dunda kama waelewa. Ndogo ndogo mizuka tunaleta.
Wapo zamani za kale palikuwa na wasanii na walikila na hii. Cause hii ni big tune paka kwa vibanda. Hash became nyama.
Sati, nimekamu na jeshi, tunafanya wanati. Wakihesabu flamingo, we are taking over. Wana bow, na kutamba chini kama Robert Mugabe.
Ai, kunipenda kimziki, kunikuza kimziki, nimepanda kimziki.
I am a fibano mara, a hood at a rival dance hall. Cali, no me tell you, na me yago viral. Marvin Music on the tune, you beat them savially. Let them sit for them, or what you scatter them utterly.
Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, nizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, nizuka tunalete. Atuta choka kutamba.
Songa, songa, basi tuwa mambe.
Sungine machesa soko kwenye basi mkunye machupa. Achana nasi tunaweka shida chini tunapare.
Marvin Music be back again. Wewe kama kawa no pain no gain. Marapa fake mzea tunawakojolea. Na watonga na maheta wana undercare.
Since lini wasani wanapenda kujifanya. Kujipama na machase na maflows wana jack. Never ever ever say never never never. If you do you're a liar like Lucifer.
Songa songa kama uko nane. Dunda dunda kama waelewa. Ndogo ndogo mizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa songa kama uko nane. Dunda dunda kama waelewa. Ndogo ndogo mizuka tunalete. Atuta choka kutamba.
Neshe zina baby waifu wadela. Biti ya mavo mada tunshinda ndereba. Kamba rambo sindu star rock wa stereo. Mwengine goi goi dhani milio.
Ese microphone alligator so we are. Got a friend and miss them a look a lyrical we are. On the big thing that a competition now we call. Music so sticky roll girls feel dramatic yeah.
Full gear track nika ni majishi boss lunch. Ina kick na bass si itaji punch. Muna day beef leto to the moons oh yeah.
Yeah, EFC, my team strong, my team on. Jenny money, no more sleeping on the pillow. By the way, I'm antics side. And together, Marvin Music till the day we die.
Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba.
Musa Pro, the beat killer. It's already a massacre. Mayday, mayday, call fire brigade. Marvin on fire.
DJ Sammy, the mix master. Ikifika kwa mziki, we a bad. Mabo on the beat, me on the mix. Itabidi wame dance.
Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba. Songa, songa, kama uko nane. Dunda, dunda, kama waelewa. Ndogo, ndogo, mizuka tunalete. Atuta choka kutamba.
Wait, see ya.